Baba yangu ni mtafuta moto.
My dad is a firefighter.
Yeye husaidia watu kila siku.
He helps people every day.
Anaendesha lori kubwa jekundu.
He drives a big red truck.
Gari la mizigo lina sireni kubwa.
The truck has a loud siren.
Ninapenda kumuona akiwa kwenye mavazi yake.
I love to see him in his uniform.
Anahifadhi maisha wakati kuna moto.
He saves lives when there is a fire.
Ninahisi salama ninapokuwa naye.
I feel safe when I am with him.
Yeye ananifundisha kuhusu usalama wa moto.
He teaches me about fire safety.
Nataka kuwa kama yeye.
I want to be like him.
Yeye ni shujaa wangu.
He is my hero.
Nina fahari na yeye.
I am proud of him.
Ili ilikuwa siku yenye jua katika bustani.
It was a sunny day in the park.
Lucy na Tom walifurahia mbio.
Lucy and Tom were excited about the race.
Waliona ishara kubwa ambayo ilisema ujiunge na furaha.
They saw a big sign that said, "Join the fun."
Lucy alikatia na Tom akarimu.
Lucy cheered and Tom smiled.
Walikutana na marafiki zao katika nafasi ya mwisho.
They met their friends at the finish line.
Waliweza kufanya kazi pamoja kama timu.
They worked together as a team.
Lucy na Tom walikimbia haraka.
Lucy and Tom ran fast.
Waliweza kusaidia kila mmoja kumaliza.
They helped each other to finish.
Umati ulipongeza kwao.
The crowd cheered for them.
Mwishoni, walishinda mbio.
At the end, they won the race.
Lucy na Tom walikuwa na furaha sana.
Lucy and Tom were very happy.
Walijifunza kuwa kazi ya pamoja ni muhimu.
They learned that teamwork is important.
Sasa wanapenda kukimbia pamoja.
Now they love running together.
Ijumaa iliyopita, kundi la wanafunzi lilikwenda kwenye safari ya shule.
Last Friday, a group of students went on a school trip.
Walitembelea makumbusho ya sayansi kwanza.
They visited the science museum first.
Katika makumbusho, walijifunza kuhusu anga.
At the museum, they learned about space.
Mwongozaji alielezea ukweli wa kuvutia.
The guide explained interesting facts.
Baada ya hiyo, walikuwa na chakula cha mchana katika mgahawa ulio karibu.
After that, they had lunch at a nearby restaurant.
Walifurahia pizza na saladi.
They enjoyed pizza and salads.
Baada ya chakula cha mchana, walichunguza bustani ya jiji.
After lunch, they explored the city park.
Walichukua picha nyingi za maua mazuri.
They took many pictures of beautiful flowers.
Hali ilikuwa ya jua na joto siku hiyo.
The weather was sunny and warm that day.
Hatimaye, walirudi shuleni kwa basi.
Finally, they returned to school by bus.
Walizungumza kuhusu nyakati zao wanazopenda.
They talked about their favorite moments.
Ilikuwa siku ambayo hawatakumbuka kamwe.
It was a day they would never forget.
Siku ya Lazaro inasherehekewa na jamii nyingi za Wakristo.
Lazarus Saturday is celebrated by many Christian communities.
Inaashiria mwanzo wa Juma Takatifu katika jadi ya Mashariki ya Orthodox.
It marks the beginning of Holy Week in the Eastern Orthodox tradition.
Katika siku hii, watu hukusanyika kuwakumbuka Lazaro kutoka kwa wafu.
On this day, people gather to remember the raising of Lazarus from the dead.
Tukio hili mara nyingi huwekwa alama kwa utengenezaji wa matawi ya pwani.
This event is often marked by the making of palm crosses.
Familia huja pamoja kuandaa vyakula maalum kwa siku.
Families come together to prepare special foods for the day.
Katika baadhi ya tamaduni, watoto huenda kutoka mlango hadi mlango wakiimba nyimbo.
In some cultures, children go door to door singing hymns.
Wanakusanya vitafunaji na kufurahia mazingira ya sherehe.
They collect treats and enjoy the festive atmosphere.
Watu wengine pia hushiriki katika ibada maalum za kanisa.
Some people also participate in special church services.
Reflekta kuhusu hadithi ya Lazarus inatia matumaini na ufufuo.
The reflections on Lazarus' story inspire hope and renewal.
Kwa ujumla, Jumamosi la Lazaro ni siku iliyojaa furaha na roho ya jamii.
Overall, Lazarus Saturday is a day filled with joy and community spirit.
Katika eneo kame la Mashariki ya Kati, uchimbaji ulifukua hazina ya vifaa vya zamani ambavyo vimeleta mabadiliko katika uelewa wetu wa ustaarabu wa mapema.
In the arid landscape of the Middle East, a dig unearthed a trove of ancient artifacts that revolutionized our understanding of early civilizations.
Kati ya uvumbuzi kulikuwa na mfupa uliohifadhiwa vizuri kutoka kwa aina ya hominini waliopotea kwa muda mrefu.
Among the discoveries was a remarkably preserved skeleton that belonged to a long-lost hominin species.
Huu uvumbuzi wa kushangaza ulisababisha wanasayansi kuangalia upya muda wa mageuzi ya binadamu, ukipendekeza uhusiano mzito zaidi kati ya hominini wa mapema.
This astonishing find prompted scientists to re-evaluate the timeline of human evolution, suggesting a much more complex relationship among early hominins.
Wakati uchimbaji unaendelea, vitu vya ziada vilianza kuonyesha ugumu wa tabia za kitamaduni zilizoaminiwa hapo awali kuwa za kawaida.
As the excavation continued, additional artifacts began to reveal the complexity of cultural practices previously thought to be primitive.
Mfano mmoja unaovutia ulikuwa kwenye uvumbuzi wa kauri tata ambayo ilionyesha michoro ambayo haijawahi kuonekana katika eneo hilo.
One striking example was the discovery of intricate pottery, which exhibited designs previously unseen in the region.
Wanasayansi wenye hamu walianza kushirikiana, wakishiriki maarifa na dhana ambazo zinaweza kuboresha uelewa wetu wa zamani.
Excited researchers began to collaborate, sharing insights and hypotheses that could reshape our comprehension of the past.
Kupitia mbinu za zinazohusiana, dhana mpya zimeibuka, zikionyesha ufahamu wetu wa jamii za kale na miundo yao changamani ya kijamii.
Through interdisciplinary approaches, new theories emerged, illuminating our understanding of ancient societies and their intricate social structures.
Madhara ya utafiti haya yalikuwa makubwa, yakiwalazimu wanahistoria kuangalia upya dhana zilizoshikiliwa kwa muda mrefu kuhusu maisha ya mababu zetu.
The implications of these findings were profound, compelling historians to reconsider long-held assumptions about our ancestors' lives.
Hatimaye, juhudi hizi za akiolojia hazijakamua tu historia zetu bali pia zimeunda mkusanyiko mzuri wa hadithi zinazoendelea kujitokeza.
Ultimately, these archaeological endeavors have not only illuminated our past but have also created a rich tapestry of stories that continue to unfold.
Katika miaka ya hivi karibuni, sekta za ubunifu zimepitia mabadiliko makubwa.
In recent years, the creative industries have undergone a profound transformation.
Mabadiliko haya kwa kiasi kikubwa yanahusishwa na maendeleo ya teknolojia ya haraka.
This shift is largely attributed to rapid technological advancements.
Kadiparamu mpaka za jadi, fursa za ushirikiano zinajitokeza.
As traditional boundaries dissolve, opportunities for collaboration emerge.
Ubunifu haujapunguzika tena tu kwenye sekta maalum, inaingia katika maeneo yote ya ubunifu.
Innovation is no longer limited to specific sectors, it permeates all creative fields.
Mwanzo wa mabadiliko haya unaonekana katika aina mbalimbali za kujieleza.
The impact of this evolution is evident in various forms of expression.
Kutoka kwa sana za kidijitali hadi uzoefu wa immersive, ubunifu haujui mipaka.
From digital art to immersive experiences, creativity knows no bounds.
Kama jamii inavyokumbatia mabadiliko haya, inakuza utamaduni wa ubunifu.
As society embraces these changes, it fosters a culture of innovation.
Na kila mpya kila wazo, wakati ujao unaonekana kuwa mkali na rahisi kufikika.
With every new idea, the future seems brighter and more accessible.